matingo ya mano tu mwana na pekeriri Mbuza jiritike ina kupize kata mianga ya vika ya mwanira Chepo kwa chama chimo ya ngamulungu mumanja yake ya nitairira Niza kamba vija nikaya
Fianchi, if I don't even bother to give back Wavutika wanti you chose to sit back Lesa ala pela bad foot ya poka Ni wangati wabeula wene wana broker The more you give, the more you receive uchapwa Usamwa na corolla but you ufu na jagwa Kindness ni mahala Jizakampia kumwamba uku wa mambala Azaka sala na voni ndani ukafa Betikali moyo tipunzire kupasa Niyo dula maplotu kukumwamba Chuma chima sala uzaenda weka kumanda
Ajibano penini moyo sinikomba Zaka zika na nani Ajibano penini moyo sinisika Miga zike na nani kaya Matenda na kondo na kuyambana